vidim da jače. Ukwa izuba dirasira hitaruye ahori rekera uko niko yajanye ibicumuro byacu kure 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 uko niko yajanye ibicumuro byacu kure 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 ukwi juru gitaruye isi niko imbabazi atugira singana niko imbabazi atugira singana ukwise w'abana abagirira ibambe niko uwiteka rigira abamwubaha niko uwiteka rigira abamwubaha mutima wanjye we
Fitter.
shalom.
Okay.